created with free version for non-commercial use.
Tla ka dipopego le ditsela tse di farologaneng. Ka dinako dingwe di tla re sa di lebella mme di re tlogele re gakgametse. Ditsala tsa rona Bobo le Nuku ba iponetse mpho ka tsela e gakgamatsang. Leinane la gompieno le bidiwa Gemere mme o letlisediwa ke DJ Marie Trust
le created with free version for non-commercial use.
Bobo Nuku, mama o na le bothatanyana tlhebanake.
Yo, maoto a me a ne a gatetse go fetisa le setsidifatsi maabane bosigo. Hei!
Mme a bolelela bana ba gago mo mosong.
Ke a re, ke ne ke sa kgone le go robala bosigo jotlhe.
Jaanong ke lapile.
Ke a itse mama.
Ga rialo Bobo.
Goreng a sa rwale dikausu fa o robala mama?
O nepile ngwanake.
Mmaagwe a rialo.
Ke a leboga.
E ne ya re bosigo joo, mama o ne a rwala dikausu tse di boleta ebile di le bobowa go gaisa. O ne a solofetse gore gana go lala a sitwa maoto bosigo.
Hei, mangwane bontle o mphile dikausu tse jaaka mpho ya Keresemose.
Mama
created with free version for non-commercial use.
Ke haisa, ke a go gompieno gona. Ke a go lala ke robetse.
Fela mama o na fositse, go nne le letsatsi le le latelang. O nantsa lapile go nne a letsa sa bona boroko.
Haisi ke bikibo bone gape boroko.
A rialo a kgwamoa.
Fela fa nka bona seng se se tutafatsa maoto a me bosigo. Ke ne ke tla itumela.
Mama.
Ga bua Nuku.
Goreng o sa tsenye maoto a gago mo metsing pele ga o ya go robala?
Ke tla leka seo ngwanake.
Ga araba mme.
Tota ke na le bana ba ba botlhale.
E ne ya re morago ga dijo tsa maitsiboa. Mama o ne a tshela metsi a bothito mo bateng mme a tsenya maoto mo gona go leka go a thutafatsa.
Utlwa gore a thutafala monate jang.
O na rialo a ntsa go
created with free version for non-commercial use.
Morago ga seno ke solofela fa ke ya go lala ke bone boroko.
Fela seo ga sa ka sa thusa lebaka gonne e ne ya re moso o latelang. Mama a ba le mo letsapeng la ka metlha.
Hai! Ke gakgamadiwa ke gore kwa tshimologong a ne a thutafetse sentle.
Ga rialo mama ka moao kwa tlase.
Fela e ne a re fa nako ntse e tsamaya, ke fa a boela mokgwa wa ona, ke fa a gatsetse go gaisa. Ke tshwanetse go akanya ka sengwe se se tla nthusang. Hei, ijoo banake, fetsang go ja re tsamaye, lo tlogela nna thari go ya kwa sekolong.
E rile fa mama a tswa tirong tshokologo ya letsatsi leo, o ne a fitlhela Nuku a mo tshwaretse dikgang tse di monate.
Morutabana wa rona a re go nwa tee ya Gemere go thusa go thutafatsa mmele bosigo jotlhe.
Ga tlhalosa Nuku.
Go a thusa. Hai, go siame ngwanake, ke tla e leka.
Created with free version for non-commercial use.
O na utlwela sa itumela morago ga gore a tlhobaele masigo a mantsintsi. O na fela pelo, fela o na sa lebale se Nuku a se mo reileng. E ne ya re moso mongwe wa la matlhatso. Ke fa roma bana ba gago kwa marekelong gwa go mmatlela Gemere.
Ke fitlhele Gemere eo fa ke tswa tirong.
A bua ntse a ipaakanyetsa go ya tirong.
Ka gongwe Gemere e tla nna karabo ya mathata ame.
Bana ba ne ba wela tsela.
Bobo, o lebeletseng foo.
Ga botsa Nuku fa ba le mo tseleng ya go ya marekelong. Fela Bobo ga ka mo araba gonne o ne a lebeletse sengwe se se mo kgatlhileng.
Bobo!
Ga boeletsa Nuku gape.
ntshang ka letsogo re tlhoka go khabaganya tsela jano
ke kopa o eme pele
ga ria lo bobo
le bafale re tshwanetse go thusa ka tsiele
ine ya re pele ga nnukwa
created with free version for non-commercial use
ke tsa sia netse kwa plasing e ba simane ba nemba tshameka le go sotla ka kakatse gona le mororo ene ntse le ka go tshaba Bobo o na le monnye fela lentswe la gagwe le ne le le kwa godimo go gaisa.
Emisang seo le se dirang foo
a go eletsa.
Tlogelang ka tse eo
ee e tlogeleng
ga tlatsa nnuku. Basimane bone ba ne ba ntse ba leba kwa ba batla go bona gore ke mang a buang.
Goreng re tshwanetse go e tlogela
ga botsa mongwe wa basimane. Le gale ba ne ba feletsa ba tlogetse katse ya batho e ne setse e roroma ka ntlha ya letshogo.
E le go tla jang go lo kgathalele katse ya katse tota?
Ga botsa mongwe wa basimane.
Ke katse fela ya lesilo. E tlogele re tsamaye tsala ya me, a re tsamaye.
E ne ya re fa mmabona tla go tswa tirong tshokologong eo. O ne a gakgamadiwa ke sa se bonang mo ntlong ya gagwe. Bana
created with free version for non-commercial use.
Enengi ntse itatswa tatswa go supa gore ba ifile dijo.
Helang, ele go go diragalang fa?
A botsa ka tshegalo.
Gore le tsa phologolonyana ya mabuanyana ya mogai. E seng kwantle gone fela janong. Fela mama, puloyana kwantle.
Ga bua bobo.
Si butla kolopa. Ke kopana le montlong gompieno fela tle mama.
Mabo o na leba ka letlhaba phefo kwa ntle, mme a fitlhela le gore tota pula yana.
Go siame.
A bua fela le ka go kgotsofatsa bana ba gagwe.
Fela ka moso, ka tse eo ga ke e batle fa.
Re a leboga mama.
Ba arabela gongwe ka boitumelo. Ma bona kgomoa antsa rola ditlhako.
Created with free version for non-commercial use.
Ga botsa mabo.
Ntlisa tsa nyone go nne e ke nako ya gore ke simolole go nwa kopi ya ka ya ntla ya tee ka yona.
Bana ba ne ba le bana ba tshogile. Go nne ba ne ba lebetse go reka gemere e mabone a e ba rumileng. Ma bona ona lapile e bile galefile ka jalo ona itsamaela ya go robala. E rile fa letsatsi la tshipile tlhaba. Bobo le nnuku ba ne ba ga kgamadiwa ke gore go ne go sena motlhala ope wa go bontsha gore ma bona o tsogile. Seo se ne se ga kgamatsa gonne ka gale o tsoga ka mahube. Katse ya bona le yona e ne e sa bona le gope.
Se tshwanetse go ya go tlhola gore a mama o siame.
Ga bua nnuku. Bobedi jono bone jwa nnanabela kwa phaposing ya mmaabone. Ba ne ba bula lebati ka iketlo, mme ba okomela.
Created with free version for non-commercial use.
Ba ne ba gakgamadiwa ke go bona mmaabone a robetse monate, mme ebile katse yona e ikgarile ko dinaong tsa gagwe ebile e ntse e rora.
Dumelang banake.
Ga ri a lo mmaabone.
Ao, ke atle ke a robala monate morago ga nako e telele. Maoto a mathuta fetse monate.
O buile jalo a ntse a nyeba a lebeletse katse.
Ke fetetse mogopolo wa me. Ke batla gore katse eno e nne le ruri fano. Ebile re tla e bitsa gemere.
Ka nako eo, katse yone e ne ntse e ikgonela. Bana ba ne ba tlola-tlola ka boitumelo, bobo a sosobanya sefatlhego mme a re.
Fela gore re mmitsa gemere.
Ke romile bobedi jwa lona gore le ye go nthekela gemere. Fela lona, lo ntletse
ka. Created with free version for non-commercial use.
Jaanong e thutafatsa maoto a me, fela jaaka gemere e nnuku a neng a re e tlile go a thutafatsa.
Ee, go tloga ka letsatsi leo. Katse e neng e bidiwa Sibi e ne a simolola go bidiwa gemere. A leinanile le monnate ditsala, mme gakologelwa o ne o letlisediwa ke DG Marie Trust le SABC Education. A o ne o itse go buisetsa le go tlhabela bana mainane go ka ba dira barutwana ba ba botoka kwa sekolong. Mainane a ka thusa bana ka dikaitsa gore batho ba tshwaragana jang le dikgwetlho tsa botshelo letsatsi le letsatsi. Story Power, tlisa maatla lenane gae. Tsenela kgaisano ya dipuo dintsi ya Nali
Bali ya go tlhaba mainane
ya Story Boso mo kgweding eno ya Lwetse. Se o tlhokang go se dira fela ke go tlotla kgangkhutso ya Aforika Borwa ka puo ya gaeno. Fa o ka tlhaba leinane gona, o tla bo o e lole. O ka ikgapela madi a seatleng, airtime, dikepese le dibuka. Go tsenela, romela voice note ya kgangkhutso ya gago kwa nomorong ya WhatsApp ya Nali Bali ya 076-920-6413. Gongwe o ka tsenela online mo www.nalibali.org gongwe www.nalibali.mobi. Dikgangkhutswe ga di fete metsotso e le meraro. Kgaisano e buletswe dingwaga tsotlhe. Go na le melawana le dipeelo.
Created with free version for non-commercial use.